bikantera rimwe gukosa narakabyaka nkagukorera amakosa mu kajipo kawe ubyimbye mu makwisi nabonaga ari wowe byiza bwa mbere ku isi nakibuka ibica mabiri hano hanze nkiheba nkumva ndetse rwose ndikanze hagira ugusuza nkumva biranshanze rimwe nkanashiduka kwihangana byanze kakubwira nabi disima mashenge kugeza n'igihe usa n'ubaye igikange nacuruje ubufunda kabye ubundicuza ereguri mwiza ntawe utakwifuza n'ibikomangoma rwose byashora imibindo suka utakwizera hoya disi n'urukundo rutuma umukongomana amara kugusuka waberwa nkumva ko baza kugushuka
mbabarira umanti mahirwe baby 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 amakosa yanjye ubutayumva so so
agafone umutwe ukazunguruka wajya kuri chat kamera igahaguruka entero gatwari zigahita zitangira utambwira abo mwavuganye singira amahoro ngira fone email nkirirwa mbigenzura kandi wigomwa akazinguje kunsura batikwa kabaraje hakakumuriro nkaho twa profise ngo dushyireho akabariro wikundiraga koga nareba ibisore biraho ntibizakuntwara nuko mbigucaho wiyambariraga bikini ntashwida wakiyambarira kamini ntashwida numvise ibirasha amaguru yawe biyataka nkuto za rumbi yazi kubura ku butaka kubera urukundo disi ubyemera utabishaka ibyo binyereka ko ntawe nkucuranwa nawe
tutabonye kuhamba gishanamanye nawe baby 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 amakosa yanjye ubutayumva so so
kwanjye byaraguhungabanyije urukundo rwacu byararugabanyije iyo mpagaciro place wampaye mu mutima maze ngatuza nkicara nkashikama iyo mpagaciro ko wankunze bose ubareba na maxi mwari kumwe ukemera kumuheba nkigirira icyizere ko nawe tugucuranwa ntabwo nari kuba nari kuyamata mu kanwa kuko ndabizi rwose ko gucuruza ubufu aribyo byatumye tugirana amabifu waho rwaciye ntihajya haca urwango kandi kunkunda iteka nibyo byari igihango niba kakirimo reka nsa nibyo nasenye amahirwe yandi rwose kanatwakuranye amarira naguteye yose nyahanagure umwanya wawe mu mutima wanjye urateguye
mbabarira umanti mahirwe baby 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 amakosa yanjye ubutayumva so so
Manzi. Yes. IDL.